fatalo fatu nei tai au le malei fu mai le malo le tatu tunu o le tifonga le nei o le seitasi o atua wa amtaina lana tautua masani i le tatu ala leo mo le tatu leitio o le tasi o fatesi ma leo no Planet FM fafeno ya tua ni tai au i le tama malutele o le tatu tunu mo le au fafonga masani o le tatu pulkalame talofa talofa lava o tango fuatu mo le tasi epi le luo le nei ya ua Wo my foi fa awau to tu masani ya ubale mamalu al fa fong anga Samoa ya manatu lo malu ya umalita ya matango fie mana ya sulumayo le la ya tejol fo ya le na wa ala uswa el tatu tu lo itu langa fe au mangalu nga masani ya fa pe fo ina fa na wi ala to wa onga malo na ya tatu matu matu ai moto malawa ya Tritonu yon la fwe wala fie fie maile ni tae au Ya maana fwe uta pena wala teli nga suwa ol tae au Po la breakfast Po le fwa moa ma le bacon Ya po le cocoa laisa Po le ko pai Ya po le suwa fai O le ala vale mea na hae tali el suwa le ni tae au O mea ia wafua imaye le lofa o le atua Ya e tala fitawi ma le ne yaso Tato wama mwefale tato talo O le tato fwe imaye Ya fafonga le fasolongo o le tautua Ya wala tato utinu
Bye.
taile tua ni tai a fowe e o mai mo lau whanau. Le asa fo e wha popo I asa fai tau wina o la latu sui fua I am sa une iola. Ma tau mita mita le tua I au wha manianga mau wha soa I asa u malapa. Le ai asa aso ma tau te le mawai wha manianga I li lingi mai la wa fio. O a I le ola mana malosi. Fa malo fa aftai lo wang le le mwai. Ma tau fa aftai wai uia ina ma tau Fatala le le mato wola tali tonu I ati oe. Ai mato tali tonu lava I lem fai lava. Ona alo fonga ya I mato. E te sile sile te toa mai pe I lau whanau. I mea mato te mala na oai te fua I mai le aso ma le aso. Fa malo fa aftai le tua. Ia mea ua e saunia mo I mato. Mato te talo le fa fonga anga sa moa li le yaso I le mato polkalame. Ai meise I o fuafuanga malava singa lo utinu u fola I lo walofa sosiala e wia e lau whanau le le yaso. Mato te talo I le anga iatu o mato whanau I alanto wao onga I a yailo wanga le leile atua e pui pui maluai I ate I latou. Mato wala au yo mato te maam tila matua whamule mole I yailo pu singa I a fua I pere malosi. Mai le ngate le nā le tua, o mo onga le pulkalame mo I latou, I o latou maua le ola ma le soi fua fia fia. Mātou te tālo le tua fsoso ni mai le au tau tua le ni tai au, fua fuanga o le ni wha moe moe, na I am fai o na wha fia fia le mātou butinu o. Maua ni fi au ta hua a wale soi fua o mātou te ngata I le ni etunu o. O le tālo le tua wha mangalo ina I mātou ma le lingi mai o manuie sosialo lo walofa, Ona Yesu lo mato uli'i. Amene. Tere whawhera I atu Samoa. Nenei tai au, I aromai ala I o nai buru musika e te talai le tātou purikalame whawhiawhiei nai le pa I o le tātou utunu. O nei ngalo le tātou utunu, o le tai au nei, I a o le awha awa wina e fwoi le tano nuanga whaasoi fua malo loina mai ua le pa au mai le tātou malo masani, I a o le a au tau mwhai u te tano nuatu I tūlanga tau soi fua malo loina o tamaiti. Ia ua ia fwoi fua fuanga o le mae o le talanuanga le naa ma le soi fua malolo ina ia ona sole ma le talanuanga ma le sunga le lilo ia o fapitoa lava ia momea tau fe malanga inga o le immigration o le ovawaso o le talosanga o le visa mea umo fapena o le tamalo fo ia fapitoa lava me tau fe malanga inga som fa fi fianga le nga tenda fa utuanga fa se fu malolo ina mulmuli ele tato pul kalame ya le lao lango mai ya le Pacific Health and Welfare ale tene la volta au nei ya ona itana malie ya fa pia foi male oto oto ato meo roto tupu ya e meise ole musika la vai fa moi moi ya ito telefoni tato reina ele valuta sinima valuta si o ya male tato telefoni e teks ma ya ole olu tasi tasi valu iva fa lima tolu o Mau efa fiefianga lei tae au ia mele lei fui vai yaso ia so sali pese le va los tele ia ita tau Ya, o nai musika lava e tatalai li tatu purkalame, ya, e wha maalus iau fo ia e lato umamu e wha noanoanga o no le wala au pa ia le atua, ye pele ia e tatou, ya, wawmeri tatu teimio le ua luas full minute o te ainei ia le itu lae valu. O le teimio le iwa le atu inatu nisi o wha mtalanga, e wha atatau le soifua maloloina, ale Official Health Star Pacific o lo latu tutua ya mole soi fu malo loina o lo tatu utunu ai mai se o tangata pasifika o mai niusila o le famoe moe mo mole ni tai o se itu atu ale famita langa lea o le so o lo wa amatai le polyfest o le so wa amatai le polyfest o le falinga fo le ne ya o ngayonus fulmo le lua o ngamaulunga i tonu au kilani. Ea, fatasi ei ma maoli, ae meise oisi I vaenga o tangata, moa lato ufafie fianga, ae nilifa lava I fafie fianga fale a Pasifika, o tau mafa o mea umafapenda, o la uta tala nei le so, ia le faalinga masani le fale tausanga. Li tausanga nite nei onus umalitasi a onga, li tausanga nei, pia ua onus furuma le lua, ua onus furuma le tupua onga, li tausanga nei. Lesi mea ino ailisi isi ipe ilunga, O le faitau awhai o tamaiti le tausanga leana tenei. O faitau awhai o I latou sa ulufia le faitatoa. Sa ulufale I tutonu le meo lo ofai e le faamoe mole nei. Le tausanga le tenei e valus fulu afi tangata. I le tausanga le nei, se imae au na wawai lea, a e langona lava. E te tau ona si atu lu fai numela le tausanga le nei, to tele nei tangata. O le faas fulu male luai ni o tausanga talu ona faamaina. I le faamoe mole nei. Fas fulma le lua le nei o lona winga o le tausanga fas fulma le lua le nei o le polyfeste I tonu au kilani tasi le tu taua tau o na vava ai ai o le umi o lo fanga solo pea I le famo e moe le nei o le tasi o I tu fo I lea e au na vava ai e le tatu uchuru o le ave o tau meti e fa mata mata mfa ata fa o lo ya ya le avno pe atu ua le aonga O e fata fao ta meiti. Ta si le mea ya lai mafau fau ta meiti. Se e wala na alfa anu no fota to fa nau le fale. Ai ave ta meiti e fa mata mata e meo activities fa pe nei. Ia po events fa pe nei. O e fa ka ka ai ka meiti e ka aloma ka fao ai. E alai fo I o lato mafau fau. Ta hua ya te au le upu fo I le fai ta meiti. O le... o le alu o ta meiti te fo I lea. Na ale nufu ai le alu ta fao. Ta alo. Na... O le tamaititi na e le ala fu ni mafaufau. Ai te tau na ta alo le tamaititi. Ma ave fa ata fao le tamaititi. Se iwa ava ai mata o le tamaititi. I le si lalolangi tele malisi o si o manga tele. O lo o soi fua ai po o lo o lai le tamaititi. Ina ia fia fia. Ta si le nafa utuanga mo o tamaiti le nefu I tae au. O le tu o la au talataloa I ai. O le vaenga le fa atau I le mome o siaki o le tamaititi. E tasi lina e tu taua. E te taua na le stala le tamititi. O le stala ino le tamititi wa ai li teimi o lana. E mai aloa ngā luenga faale faatosanga. E te whaingo fie a lea o siaki o le tamititi le fo mai. Pe a whapea e le stala le tamititi. Enroll. O le tu le taua. A tala noa I lau fo mai ma lau faatosanga. Ia e fuofuanga whapena mo whanau. Ele leile enroll le fengo fia I ona e mai entitled tamatiti I tele on siaki. Mai tau fo iona wa ai tamatiti I matua. I a wala e pui pui ele tamatiti. Ina I le leile ola le tamatiti anga I atu le lumanai. E te tau ona siaki le tamatiti te mi umalawa ona siaki. Ta si nai tu tau a mole nei tai au wale fafung anga le tatu tunu. O leo te vai atu lo pepa. O le aso le la sokofu o le tenei. O le aso le na o le mo me fo le o le oral health. O le aso le oral health ia po o le soifua malolo ina o fonga. Eo e le o fa apito maiala I nei tamaiti a telangona e ta ua fo I mo tangata matua. E ma le tua e masani na utalano atu I le fa onga ina mo I le tausi I le fanga o tamaiti I mesu o malie. E a fai nai o lato nifo. O le aso lea tala, I le aso lea tala tuna nafi. O le aso taua lea I le lalolangi atoa. E faa mamaluina. mo le soifua maloloina po le maloloina o le fonga e au fiai tonu o le fonga ai fapea foi mo meo nifo o whanau fapea na foi mo nifo le au matua la tou wato tele le au matua e ula tapaa ai maaila i nifo o e se le maanga i le maka maka le enga o le mela le fai atuai ta ua le na aso talatu le nafi pe a fai e tele i silfia ta mfai e a mata i le aso o na pui pui le le ilo i au oloa ia fapea foi tonu o olou fofoga ia puipui lelei telei latou e faale tonu le manava ia talu ai ia e leo lelei ona puipui fufulu lelei nifo ia le gata e lenā tausi lelei aua le tausia o nifo au foi te fiafia e tuumea suamalia e tamaiti auā e mamaʻi ai o latou nifo o le le au matutua taufai e taofi le ula tapaa tele a me fale tonu ai wa o va va ai to tele o au ma tua o le tua fale tonu au ka ko talu e la va le malo se lo lu te pa me le a la pta ya tu cha tu pul krame a ma ta mai le a so le nafi ya le na fa ma malu dai o ta na ya in so i fo e fa so lo le anga i luma a ma ta tu nei ya le ga tele na ya o le luma dai tom fai le pui pui dai fa na mo le a fa ino la tu nifo e ala ilo walu walu lea a fafiefianga e alu me fayo lea tu shinga ingoa ma lea lama fafiefianga e faye faye ita mafa ya mafaa ulai o e ya e sau mele pepe sukalaki mele lole ya kongi kameki ya kaufao kameki a faine o la tu uloa o le fote vama ya tu o le mae ai o le polifeste ile aso lai amata nei I manukau ile velodrome. Inai manukau ile mefoi lea ia ile malaya tu ngā maile. Vātul fafonga Samoa. A mata ile so le suma lima. E fa mai a ile aso to na ile aso fuluma le vantu. Fa mai a ile aso le na. Lono winga o nei o taiao o le aso foreile. Fa mai a ile aso na. E fa aso le polyfest. O lo le aso to na e ia avelona e temeite e fatafa o ina ia mafafanga le leifa inia lato me aifa pasifika. A mai ale na, o le so lea ma le aso e ta ua o le Pasifika Festival. Le aso telefo i leo fa alingo tu manga nu ufa pasifika o lato tau mafam fa fifianga le faya i Western Spring. E lua la aso, o le aso lua sfulma le lima o le aso nai, ia ese le vai aso le nei, ia le vai aso lea. I le aso nai, aluei ma le aso sa. O aso nai lua mo le Pasifika Festival, ma le a telefo i fale inga mfafie fianga e fai ai, pio na masani ai te usanga te tasi. Ia, o tasi na mea, a mai ala le aso le a luse fulu ma le ono, le umai le Pasifika Festival. O le sauni no le au matua ma tupulanga. O lo yeri tatu usavalinga te le lavala na le Walking Samoans. E fai le aso tolu sifuru ma le tasi. Tufa tasi e kalapu sawa bali e Samoa e to oiva, e iva kalapu, wafava ine tonu au kilani, tele ilopo wa sifuru le temile ne. Au kalapu umanei mai tu umaoni o au kilani, ia e iva, ole a tufa tasi e tusa male, ova male fase lau tangata po le lima se lau, ila to ole a tumu tumboine paka leo David Longi imangele, ia ta penda ili savalinga tele le naa. O le a yei fo itau mafutanga, le a yei vai inu, ia o le a fiafia o mai, ia le au matutua. O ta maam tira matutua o le tatu, tunu ue mai fatasi, e sāva vali fatasi ma fiafia, ma talatala noa, o le wha moe moe, ia maua le mafutanga, a e ta ua tele, le maua le malosi ala le savali. O lo soi fua malolo ina laba. E mafua na fai ne mea, o lo soi fua malolo ina. Ina e mwhai, a maua le fia fia o le mafu fau i menei, maua fo ele soi fua e malolo ina. E te malolo ina fo, pe a fai, e maana ia le fia fia o le mafu fau, e fia fia e fo i mali tino. Saunga le mua ele tino, ia le ai fo i se mai e maua. Mea na leo te tau anau antuai, tau mwhai e o e choin di menei, o ia i menei e fia fia, ma tafu fau ai. Ea, O lesi fo e tu taua, o leo te fia telanoa atuai. O le, se o mai atuai lao pepa lea, famole mole ala tatu utinu. Lo ye lao pepa lea o te fia tau utua. Silve fo e tatu utinu, Ole ona na filea na to feilo ai le le komsina ole ole ta to chunu ya fu ya vali ili iken kail ya male paenga ole ole sa fa fo inel feilo in ol tu sol feilo inga mosele lenga a wa to fo ya to komsina ole ole in u ba fa le nga in u mal fa mslonga ya ona mol yanga ole to fo ilo le e fo ya tu tu alef tau ya folinga ole ofisa ole 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 to tele. E over mal fast fulu ya leo leo li imita mai taifa pe mo tangata ofisa ole mtanga aluenga. Wala tu tu siya msainia se pepa ole lefa tu tu waina o pulenga ala kwa msinda ole ole ole. Ona nafila. Sa feilo ya ima le pale mia fa pe ma le minsta ole minsta la balea. Yo e ole pale mia o Samoa ole minsta fo tu le epa ole minsta fo i leo ole mtanga aluenga ole ole ole. Ya fatasi ya imesui umo le mtanga luenga oleo leo. Ina ia mafai. Ona fai esa feilo inga e fai eise le leinga. Ina ia toe fo ino ofisa oleo leo i tūlanga e tau una le leia i le tautua. A wā ia lo tātou utinu. Ona nafi la da feilo iai. Fapea i leo le tala ala kua msina. Ole teminei. O te tau ona fatati ese o tātou ese ese ya inga. A i o tātou ngā lue. Mole le leio le atunu. Le tala le an sauno iai kom sina o leo leo. Iai le mailo iai po le atu ulanga o iai tonu ile loto o ila tau o ete te. Iai wa ele mfai o na ata mai le loto i fafo. Iai pe ata mai fafo a le loto e tumu ile ti ga. Le ala ua fapea o na feilo a iai. Iai maa le sauno anga le na. O iai fo le sauno anga al kom sina o leo leo fapea. O ai ele fia fia ia au awala o lo pule ai le ofisa. O ai fo ele fia fia o lo ngalua i lalo la wainga. Sile ele wolo e soo se singalu enga. O i tu na ta ua tele. Mata i tu ina tu fa pena. Po le le lei. E fai oer fa misilonga po le altu langa iai. Ai wasa no le li paan mia. O le minsta fo ile olam ta ngalu enga. Ua fale au ngaina ia molianga e tele o le liko msina ele famsilongo maulunga. O lona winga e tau mai ai o le meta upule nei ua uma. Ae o le vai aso nei fo ile famo e moe malanga i Samoa ia le minista o le vai fafo ni usila o mo Murray McCarley. O le famo e moe malanga ia o le feilo inga le male pane mia o tatu utinu. Ya fa tau ile tulanga foi nei ole malosi tau ile tise fa nei ole po le ole nga si mai ya wala fa nei ole po ya mai se ole tulanga tau tanga ta fa tu lisi o e watu le tatu utulu ya fa pe foi ile talanga ile fa ile nga ina ole fa nua foi le a pole ele ele ya le ole a fa tu ina ile fulu so a hydro power plant ole a sua ina le lo no uno e taimi. Pe le fa peltane ina ole groundbreaking. Ole si foi tuta uo lo fieta lo noa, ya ile li palmia ma le minstar ta upita wai fafo di usila. Ya ole tulanga lea ile fava ina, o se polkalame fa pa anga di usila ma Samoa, fa tau ita longa. Nisina tulanga lelei, ole afelo e foile li minstar, i tangata lau tele, la tolo fia la to business mati na tu tai to tasi ina me fai ona maua le malam lam anga mal silfia a wala ma wef so sunny ile to wati na ina to ma ai go la to fo ia ma le ina talo ni tai au ai fa bla to tu ita to matua to tu na ta to fa na o le vote vai tu le pepa le ulima o lo fam maluin foyal ne vai temi mo le nga nga se foyal le tipi o se nga nga se pe foyal le a musi ai tanga ta ya so ia pe ama wai o le mama pala e la la wai tanga ta le me mama pala yo e o le fata fata vai vai o le mama pala le fa po po ino le tipi pa wa le me to ta o to ile so so ni ta to por klame mo so fu ma lo lo ino mal health star pacific ta mo fai e mata i tu a tale, wa umisa temi o tale, e maa losi le fatu tale, ya na ilolea, tauna eo le siaki lo fomai, wai lo fomai e siaki oe, fai le faata, pele o a fia o mama, lenga te foli na tapu i fai tete lulu le te pa wale tasi na awale mfeo na fia mama ya ile fa mai lenga te foli na fautua ina ai ya fa pe te tale 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 a e anu mai fafo pe u filongia na ilolea watulanga matautia le me ua yai oe pe te nofo na foi e vai atu ua alu lo utino yoe pe ufa solo ina alu atu lo utino pe ua epa e ai le kele o mangaku e kele o mangaku ayo ko pawa walu lo chino na vaile siaki tele o yaisi fa fita uli ati oe watashi na fa ilonga ole tangata u mawo ile mama pala a fa foi te no foi te tule moe te iva i va yaso uma a te tule moe ya ai moe ai toi ele toi ala ya pe te fa lo ngatu pe ni nivalo ulu ya sili ya ya tau ona e alu e va aile fo mai masiaki oe pe fa mata tele o afia ini nei fa mai mata nga mana mata tia ole mama pala a wale tau sami povi fo ye ma po ai au mai mai fafo ele oni ele fafo isi tu no ai au e fa tau mai i o i pa povi wa ye tu e nga me fa bena tu pul fa la ve nga ole so mel po aso mai mal povi e fa kau mai ku fa mai fa ngo e kau ngo fie ai mana tua ele ia sia kina ia manu palangina I le tūlanga e tau o nei loai pe o saunga le muai li tangata pe le o afia au a o yele manu foi le tau o le possum tai pese la piti e ta ai te tonu o papovi o manu nei la tau te o la tau fe au vatu foi lava le pa iol tatu utinu ya fa pere tala tasi ya manu e afia la tau te fasala la wina le fa mai lea taluai e o atu povi ua aile vao lea e te ta ai manu ia ma whaiaia lato ua whaau i lato wota ota i lungo vao nei o na atu leo povi ai ia ona a fia i leo povi lato whaavea i el siama a mai la siama lea no atu leo tatou tua i o i le pā povi ua whatau mai le povi o lea a fia ia ele ilo e tatou a waile i siaki ina ai mana ia lo walu lava le whare povi ia ole ua uma ona iai fasi povi ua uma ona pasia lelei ua sefe foi ma ua leai se afianga o le soifua maloloina o tatou tagata e maua ai tatou taimi lea ua 20 minute ua teai nei le itulā oi toe 20 minute le itulā iva toe 20 minute le itulā iva ia o lenā lou faafofoga le tunuu nai fautuaga faalesoifua maloloina ae toe maua isi fautuaga i le latalata ina uma le tatou proklame mai le Pacific Health and Welfare toe faamanatu atu le polifest lau amata i le temi lenei ae faaiʻuina i le asosuma le valu o le sosoʻolea i le aso lusfulu ma le lima ma le aso lusu ma le ono o le Pacifica Festival o le sosoʻololea i le aso faraile aso tolu tasi o le masina lenei ia agaʻi uma tatou inā i le paka foʻi lea o David Long i Magele faafesagaʻi ma le shopping center Magele o inā e faamau popo ai le ʻausavali tusa ma le lima selau tagata ia oka se kokele so ai loga afaiga feoaʻi kaavale ma train ia ma tofoafi i le aso o le mtuatu o tele o tanga Samoa o le ue join po ua fama wino la te usuafa i tonu o kalapu e iwa ua iei nei pe ia ala usi fulu le teimile nei ia mo le au sava vali le nei o le fama e moe ia one ingalo o lo soi fua malolo ine ia mo le malosi ai sili ai fia maua le mafutanga o tatu utangata e faa fia fia ai ai meise lava o le au matua tatu uo isesie tatu musika Sibi Walesi, ya ona fa fonga lesi tamvaya tul tatu malolo le lua, ya ole sunga le lilo ya me tau putau fe malanga inga, ya fa fonga le mai ma pu pu mo mail telefonia le tamaloa, le tau tele le tangata le neilo ma fu fau sosali le tatu tangata, le se me pio pio tupu mai. Ya ole asa e fai mo mo tala langa man sunga le ni loia fai toi me me tau a fambala ga inga a sunga ya Bruce Stewart ben o tala no atu ile va yasun tula etu nei fa pe mal va yasole nei nei le tai au ne sa au fa man latu toi o nei ma te tala no ai man sunga loia fai toa i me tau puto immigration a wal sil fier tatu tulu a le fai yas sil mo mo te va la watu le tatu tulu fa foga le ma tau fai va sa peni ma sa pepa a fa pe misi ya te ol California Bruce ona e val au mele ya cha u lo California le olu tasi tasi wal we va fa li matolu o pa mole mole mo fa lo alo we have here online Bruce Stewart specialist for immigration matters. He is a lawyer. Well, he will tell more about himself. Talofa Bruce.
Talofa Fuata and Talofa Lava Samoa.
How are you this morning?
Very well. Very well, and at least it's a bright sunny day and not pouring with rain like it was this time last week.
Yeah, there's quite a few slips around there, eh, from last week.
Yes. Yeah, we had quite a lot of damage out where we live, well, in the district anyway. We escaped it, but neighbours got badly hit.
All right, you better move up here.
Yeah.
Yeah, it's more safe if you move up here.
Close
to the radio and close to our people where they need,
that's
because
right.
They need you.
Yes.
Okay, Bruce.
Yes.
First of all, tell us about yourself.
Well, I'm a lawyer. I practice in various fields, but of interest to your listeners, I do immigration law, and I have specialized mostly in that with Pacific people, doing immigration applications for overstayers and non-overstayers. Trying to get them legalized and get them here, either for work visas or permanent residence.
What do you mean you are specialized, especially in immigration laws?
What do I mean? Well, it means that I do quite a lot of it, and have done over the last 8 or 9 years, and have developed a reasonable degree of expertise in the area, particularly with Pacific people, as I say.
Well, do you take our people's money?
I only take their money if I can do the job for them. What I tend to do is get them in and have an interview with them and see what their situation is and work out whether I believe there's anything that can be done. Not everybody, you can't help everybody because their situation doesn't fit the immigration policies that the government's running. And if it doesn't fit, then despite the best will in the world, you won't get a visa because they just won't give it to you. So if I see that that is the situation, then I will tell the client that to explain to them why they don't fit the immigration policy, why I don't believe they will get a visa, and I won't take the job.
Do you get lots of jobs from? Do you get lots of jobs from our community?
I do, yes, particularly Samoa.
Uh huh.
Yeah, because I have some Samoa contacts, and they tend to refer people to me.
What type of issues, immigrational issues, they table with you?
A lot of it's overstayers who are trying to find a way to legitimize their stay here. And so we have to work through what their situation is. Generally speaking, these days, all of the options for that you've got family here and, you know, you've got siblings here or your parents are here or whatever, all of those options the government's taken away progressively over the last 5 or 6 years. The only two options left for most people are either they're living with a New Zealand resident or citizen, and so they might qualify under the partnership category, or they may have some work skills that New Zealand needs, and they can get a work visa based on that.
Yeah.
Generally speaking, they won't get residence off work skills, but as I say, that's a generalisation. But, you know, we look at each case and see what the person's, you know, particular situation is.
All right. Very good. Bruce, since the change of the immigration law, do few people come to you? after the change of the law, like increasing the number of points from 140 to 160, and the parent category. This sort of changes, do people come to you after the change of law?
They do. They tend to be quite well aware of the changes that come through. The word seems to go around the community when there's a change of foot, and they come, or at least call and ask for information about that, what the changes are, how that might affect them. Generally, I'll get them to come in and talk about their situation and see whether there's anything we can do to help. The numbers. You get, when there's changes, you get a bit of an influx in people, you know, an increase in people calling. And then it drops away again, back to normal levels.
All right. That's what you know. I'm sorry, now to far from a Maya, ille tau tele, or over, or tangata wo overso, malatangata ille overso. O tangata ye lua o malosia lava ye so sania, a plus. Tangata foi lele lo fia mawal so sani o na wo overso. Malatangata o lamana no for mawa ille overso. Fatase mai la to wolo o no na wen fai on tasang ino visa. O le to extending o lo permita et to no foi to no New Zealand mo ni stem. Ya male so sania prusi a wala fa mini no mai ati o. Lem fai on a vea prus sa tupe. Yo e lo le leia prus. Ya o lo ta sanga ele sao. Ele ma fai ele to ma fai ase simea. E mawhai au na e nofu Māu in New Zealand. E tau otuai a te oele te maloa, ai le ave mua mua e Bruce lau tupe of tuata otuai lea, ne ai. E loa e Bruce ili tangata ma le talasanga e le sao, ia o le talasanga na e le mawhai au na whai atu lu te maloa ia te oe, mai le tupe. Pe te tutongia mua mua le tupe, e le itali mai Bruce ili ioe ma le leai e winga lau talasanga. Oi tuta aua ia o lo mawa iai. Ma le tua fo yo lo to tele ila to lo faial ne me o mai le temine nei ti ngana e loa e lem faina e faial spepa no fo mau ya e le saol pepa no fo mau le tem na oil tanga to o vaso ai no fo ma avel tupi yo no fo ma avel tupi le tanga tale ai te ilo le ya e le ma fai ona no fo mau tanga tal nai la o wala na la fai plus. Hello, Bruce.
Hello, yes, there. Yes, I'm still here.
Yeah, you're still there. Okay, yep. Tell us, how can you help our people? Let's take overstayers first.
Yes.
How can you help our people with that?
Well, as I say, the first step is to get them, sit them down and find out what their story is. How long have they been overstaying? Why are they here? What are the family have they got here? Have they got work skills? Are they working or are they not? Do they have a New Zealand partner? Have they got a New Zealand citizen children? All of those sorts of issues that might have an impact on whether we can give immigration a good enough case to allow them to stay. And then once we have all that information, then make a decision as to what to do, whether they want to proceed or whether they don't. As I say, I don't want to take a case that I'm pretty sure in my mind is going to get through, because all that's doing by taking them is giving the client false hope. They believe that you're going to do something and then it turns out you can't do it. They feel they've wasted their money, and more importantly, well, not most more importantly, but equally as important, is that immigration. I want to have a good relationship with them, and I want them to know that when I put something in, it's an application that's got a lot of merit and they consider it properly. If you just put in rubbish that's going to get declined, then yeah, they pretty quickly start looking at any applications that I put in with, looking at them sideways, and they don't give them the due attention that you want them to give. So it's better to give them good applications and not just send in anything that walks in the door.
All right. Do you help them fill the applications?
Yes, I do. I generally fill it out completely myself with the information they've given me, and then I walk them through the questions and ask them for yes or no, or give me the details. It's important to do that because you can run into problems with things like, do they have a police record or have they got any convictions for anything?
Yeah.
And if you just get them to sign the form, and if you don't ask that question, and tick the right box, and they say, no, I have never had a problem, and you tick that and get them to sign it. And then, of course, it turns out that they have had a problem, and they've either forgotten about it or they've decided that it wasn't important and they don't need to tell me. Immigration will find out, and then they believe that you're trying to mislead them. That's the last thing you want with immigration. Once they got that into their head, it's very difficult to convince them that the client's genuine and the case needs to be looked at seriously.
One more question. You mentioned something about having a relationship here in New Zealand. Can you elaborate more on that?
On my contact here, I have a close relationship with Tupper Our Fear Fear, who helps me with translation and explaining things to Samoan clients. And I've known Tupper for all 8 or 9 years now, I think, and she's been very useful as being a go-between, if you like, and a translator, which is important. There's a lot of people there, whilst their English may be good, they may not be confident in it, and they're probably more comfortable talking in their own language.
Is there a period of time the two stay together as partners that immigration can consider as a couple or say something like that for the application to go through?
Yes, there is. There's two rules on this one, which makes it a bit confusing. For residents, you've got to prove that you've been living together as a man and wife or in a permanent relationship for 12 months. But for a work visa based on partnership, you don't have to prove any particular period of time. All you have to prove is that you are together in a relationship that is permanent and likely to endure, is their expression. So you might only be together for 3 months, but if you can convince them that it's a genuine relationship and it's going to carry on and it's not just a short-term thing, then they'll give you the temporary visa. But then when you get that, the next stage, of course, is to go for residence on partnership. At that point, you would then need to convince them you've been together for 12 months and it's a permanent relationship and it's this is the one, as they say.
Bruce, does that apply to the overstayers?
Overstayers need to get them, so they can't apply straight for residence, no. When you're an overstayer, you have no legal rights under the current law. So the application, any application you make, the immigration can either look at it or not look at it, or they can refuse to look at it, or they can look at it and decide they're not going to grant it. They can really just do whatever they like. It depends on what side of the bed that immigration officer got out of that morning. The one who's looking at your file. The step is you've got to get yourself a temporary visa before you can go the next step to residence. So if you're an overstayer, we've got to try and get you a temporary visa, which is basically going to be a work permit, or work visa as they now call them. And that, as I say, is difficult because immigration don't have to consider it. If you give them a good case, they'll consider it and they'll usually grant it.
Yeah,
but if it's just if it's just a nonsense case, then they won't. They'll just say no, leave the country and apply from outside.
All right.
In other words, go home and apply from home.
What's your phone number, Bruce?
My phone number.
Yeah.
It's Auckland 2928.
2029.
No, 2928.
Yeah.
1103. So 2928103.
103. Okay, o le telefoni le al tamaloa famule mole, o le au te mai tau atu le talano mele tamaloa, te le ale avno mo tatu tangata, ele mfai nei loe Bruce, te iwanga nā ue telefoni yai mai e talano yai, nā le lutu fafsanga, e fa atu mua e Bruce ia mea uma o lau talasanga, ina ia mfai ona saa uma mea uma, so swani tele le tamaloa yai tatou, ea fsota yane yo a inga nā ele ufa alongolongo mai di tae au, ne loto mā, ta la iri tala leile uo tatu mawele ni tae au, o fa penga masenga ma Marietta, ya tauwala au, ya whapena fo ima le tatou te mamatua, ya tofilau masurita, ya tangata ese, tauwala au soloani, a inga pe a fai utou si le fie nisio lo fie maua le fso swani. A le terminei, o le telefonia plus, o le lua iwa lua, valutasi o tolu. Lua iwa lua, valutasi o tolu. Five Day Tele. Thank you very much, Bruce. We'll see you next week.
Thank you, Shuata. We'll talk next week.
Thank you.